Download kupitia pdjtv.com.
This job song is for you, baby.
Ilianza kama utani vi, nani vi, ananipenda sana. Kutwa mapicha picha, kwa kesha fika, ananichanganya. Kubali metara dadi minafaidi, mwenzenu simkaidi, nalishwa nadekezwa. Unavyo nipenda unajua, moyo wangu chukua, usha nimaliza mapema. Sina la kusema,
nishampenda,
sina noma,
nishampenda,
mi watakoma.
Jamani, uba imetaradari, fundi machumba kapikiwa chapati. Jamani,
kunanitatisha naweka na rutuba tupate kamwana, usidi nipagawisha. Ongeza penzi baby, acha one wivu, utamwa kahawa yake kasha tatu. Unavyo nipenda unajua, moyo wangu chukua, usha nimaliza mapema, sina la kusema. Sina noma,
nishampenda,
mi watakoma.
Jamani, uba imetaradari, fundi machumba kapikiwa chapati. Jamani, uba imetaradari, fundi machumba kapikiwa chapati.
Download kupitia pdjtv.com.